Tunajua upo baba, haya tunayopitia. baba, Mungu wetu wa mbinguni baba, tunajua Mungu wetu upo baba, upo baba, upo baba, Mungu wetu wa mbinguni, wewe usiye lala, tunajua Mungu wetu upo baba, upo baba, upo baba, Mungu wetu wa mbinguni, haya tunayopitia, haya tunayopitia, ya kitambo, ya kitambo, upo baba, tunajua upo baba. Tunayopitia baba, haya tunayopitia, ya kitambo, ya kitambo, upo baba, tunajua upo baba, asante baba.
Tunajua upo baba.